Yeah.
I'm back again with the love.
Hey. Zamani yako chanda chema. Nangu fite kumutima. I love you till the day I die. Kamani mengi washa sema. Ila tulisimama. Basi tumalizie chapter hii. Kukupata we ilikuwa ni ndoto. Kuishi bila we kwangu changamoto. Rudisha moyo nyuma japo leo kesho. Mimi na we. Basi nipokee nipe pumziko. Mema yanakuja sahau mapito. Rudisha moyo nyuma hata leo kesho. Mimi na we.
Hello, Carol, do you believe me? Nakuita, hello, Carol, can you feel me? Hello, Carol, you ready to leave me? Basi punguza madharau, nipone angalau, machungu nitasahau. Umetekwa na washika dau, mi ukanisahau. Iwe kwa shida na rata juu nitapaa.
Wewe na mimi
majabu tabani yangu hali I'm crazy over you. Uwepo wako kwangu dawa. And if you wanna go, sione so, let me know, let me know.